radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisari jena lewru december sapo jiddi yamde jakkima silima chapatne e joy der maison de la presse bamako vitino no do kabaruji yumar way galo to banya garato be bibe darni murtrema be ndembe gonde wadde tonde tiagal ko yoga e ministre en wobbe lelamu hakkunde jon jotti le gallure de onayri bangal denagu le region kay kanye motti fanjo tur ali region gaw wattu jona imadra jan gonde wadde do hen ka yimbe la wadde ton imuji mudde bi hiti do imadra ji baa yaade tiagal hono population gondo to do civile waji bisina ngartel koyde mudu wakati fu joni ko sakiti ko sabami fa hali hala maade le vokke WhatsApp na kanye ko nande muudu fu aya han taw ya dum le bema ande to tawena so ni na faddi vocal ma da yida sa noddi dum ya sari na way nyangade dum o ngaram famtade dum e journal gal di wonon sembe kabaruji dum jogi non do kiki ande di bismillah modon e hetade yimbe wonbe to banya garatobe darni hono murtere mabbe ko be gondi wadde tonde do murtere puddo jeegom lewru december jabbi nondu le gallure de tiagal ko yoga e ministre laami be laamu hakkunde jo jottile odo nokku miccitede wirbe ngadi de do murtere be kolliti metti mabbe hono waydi de na ko wonde hebbude sembe wattu jono le banya garay adale mudun fa kebe famtade kedden adi cc citancidi be
chuudi gollirdi fa yotto chuudi jawguji ka utti alkamsarnde bajangara le nokko o ka yimbe be fuddi hinnade haajeji mu'en no holitiri wide kabaruji urritodi fedde laddi nodo to murtere entretene désobéissance civile ka holitiri wide wara muñude balde jeddi tofon amadou lugwe woni horejo conseil local des jeunes bajangara o goto le fedde nedum
c'est pas une livre mais darni majirije amendi tohon le e balde sabdena lamo an han wadde imantraje nukuje le o wakkati me wawade imantraje fu natto sarwadre torra le leedi malni mede jokki lam hakkunde radio jama o fama bi adama fu ana hande denagu nuku futu won le balde waranda soni lam o wada imadraji le me futitito wadde majiriji kasin yalla yimbe fu woli nuku amam ana heba rente dejere du hebe
odo anya ka bama ma tiagal imadraji e ministre en kumanibe kabe citobe sadio kamara ministre kumanido dawral ismail wage kay ministre kumanido hiruwere umaru jara yotar le ngalurnde alal barakeen bedo yimbe ka fu holiti wide be nani noddango ko wadi fewde kanan ko be linji be pamani be adi du wide be ngadan ko be bayi fu yalla denago ana wartano yawiri ni nuko
mun vullo be mili hanne famuntunde ne fu jeedo banyangara yottade songu e den nukuje futo yimbe mbara mere to yottata kan ni sini wala ni wadbe e gulliji gondi tonge sini wala ni ngende men nani bi yimbe ji warbe o jama heba ma tonga yoppaji mon lam a badam atta habnal hakke amen tabdi itala di yonki ana han habede li liji fu
ministre ngabe madaraji yottade de ngeni songoni ka hokki yimbe la tobe milioji sapo sefa ton ngaji sapo ngure noddango wadde murtiro désobéissance civile wadi noto le fuddore yonterne yalla ana narda lamu leji ni hunchana hore denagu jamarnde du tiagal ko civile en chapantati yonkiji mo itta songo aljumara bettine
fa hande ko nayri bangal waydi dena ka heba ka le wudle ndi kanye le sa halle ndi fu kenyen be kollitiwdi hippobe kufunaaji bulo bulay be no dita casque bleu be yimbe le muden jaddon kanye keddi le wudle ndi tata wobbe kasen barmi tiagal ko mobile mabbe yabbi ton bombore ko mi ci jamma talatar yabbi non de do yimbe le didon kanye mbara le ngalure tumbutnde sukaabe jokolbe wonbe tonbe fa kebben famtaade kebben sitan sidibe
mobile convoi minisma yongel mudun duanza ana hebi seware yentido bombu kenya du natin sabe wari mangal pade casque bleu be jetton kay masibini be tatan fan nawi be yimbe be yongme heddi hen beedi kasin jama maydo bangam min terrain le leedi malni o wakkati dungu holliti horeje minisman el kasim wan secrétaire général onine antonio guterres kaindu holliti mettum en do o torra mawdo o torra wadi wakkati ne yimbe bara le gindi tumutu le de balle suka jogol goto baramale le yontat jabbine abara yidon kasini warama ko boye sanne le den entretene sankore ken talatare yimbe goppe dum barama kenya sukabe den kasin warama to yimbe loni be marfe be antititaka suka goto ana ware dubne goto masibinama e busal mudun on nabama doctorore tumutu donc holliti yimbeji wonbe tombe les raisons gawo gen entretene tasigal les cercles en songo kan yimbe mudun fu witti sabi laf dejere
yido kabaruji fodo mbaye diddo bema ande de kanye do page Facebook e compte Twitter studio tamani ko nayri bangal huncande waydindenago hore li lamu kaybe ngadi le hen imugol kanya fanjotira motti kanya e li lamu gawol hitan 2020 2021 wattu jono fodde no dirta fondation Friedrich Ebernde do to gorgal Union Européenne ngadi do e madraji le imugol ko be ngadi ko be bihi waydindenako won le odon nokkuru faabe du hebene jogal waawa yaade ciagal hol yimbe civil en gombe tombe beta hande be kollit ndu do tal kurdo bomo ko do hejaabe amen tawama ton fa kebe famtar kebe sita sidibe ali sisi
won talkru lam ko holliti wi lafi deejere won ko naati sabe hannan sunu yokaabe anan marfa anan linta hore mu en tagal mudun kay lafi hebde golle won ko naati sabe lafi deejere handen du won ko holliti ta le talkurun faadi torraji habbe suni wala lam on kay e baddi leedni e pelle politiki fu kawra gollida du won ko holliti bart ouvri ambassadeur fed de entretien union européenne leedi mali
so kolol bangal politiki wala to ana tiidi sanni e madraji gondu du wadede bangal lena gudi heba lawu gadu wadana saha leedi ni tan wuduleni du anato miden jia watta de aler lendi ko
yogabe holliti wi deejer wawa hebede soni wala ni bibe leedni fu ka en lamo kokkondira juude golida tagal so du wadama ana hasi deejer hebeten le palden fu dun ko holliti docteur Alassane Gawkoy enquêteur le geni gaw
donc aujourd'hui ne suka jokolbe ka ko min jidi ni woni soldats en be fama wi de wana kambe tan je dun chande hore de na gule leedi minen civil en be do min kan wattede
holliti tama le talkurnu wi ko yata teme taton e didi himbeje an bay barede le leer saheni le leer wotru micitunde jamal wile nday yontere masibaji kewdi wadi le sahen leedni kan e wuddu leedni
dum woni kambe njaabe retraite ko no dirta foftere ko holi tan wiyede njaabe ile hitan 1991 ko buri himbele ujnaaji njoyom kanye himbele noga e tatonu be ngadi majere mabbe kenya nokku no dirta do bourse de travail be do himbele be mbiyebe darta hakkeji mabbe totte ko be dewat laamo be mbiyani yafa e milliarduji temedidi e milliarduji chapade jena e sefa ko be kan totte no be kollitiri wiide kedde mo kanko no dirta do madana jaawo yo goto e laami der do fedde wabbe to majere muude de ko mo sifi do hen to focci tan Ali Sisi
2340
yimbele uyna idi teme tati chapantina e tati bengala e darde bama bele kaural militaire en teme de jetti chapantati e jetti kan e fonctionnaire en civil ordinaire teme de jene chapantina e idi yakune bedo civil en ana dokotoro en juge en fayeto janginobe min kebino bedari wattu no minari no yade e foftere yella mi de keba wadde golle goddo jawdi dimi kantinoni woni ko majji minen ka ko min nardata lamu o hande ana yotto miliardi teme de idi chapant jene sefa mi noddi laamu leydi ndi isaria min kawi yeso cour d'appel o koyde didi min jehito be chalike yobude min jawdi ni yeso suudu saria fedde cedia wodu min kawi e hitane 2014 yimbe lako yottoto uyna e chapantati wonde tiddal miden jidi mi dokke kalsi amen
nous réclamons notre argent
do woni barasi nokku mabno dirta fomi be kolliti le ko warta ko don nokku waran mo inede hakkunde mali kanye leedi burkina faso wakande ministre ngabe didon kumini be kabaru yawari le leedi mali ndi kanye leedi burkina faso be ngaddo batu mabbe wonde le majjum be bi dum waran faabade ko nayri bangal kurangaji le leedi meden di le ko sakiti ko fusa bami fa hali vokke ma dan na wakati ji ay jomul kaldo e telephone tan jomum amako kalda ko ya fadde don le beme ande de na fadde don le telefoji dum wada sanne le leedi le de na jomum du yultina vokke maada tay awana njargido so jomu sele gollude o do golle so nyano didon yasariya sariya no way nyangade dum hod jom way jukkede fa kebe famdar kedde sitan sidibe
horembe humunibe kibaruji ko yettele beme ande den kolliti so neddo nangama ciudido bami kongol yimbeji yogabe du an wana tata sabe jom nadde kasu jukke kasin yoba ujnaje chafade jeego en nanan mudum du wonko aruna seita apdf kolliti
haltande neddo goddo hala ko jabbi hakune ma neddo yoddude sariya idu haltale tobbe temdere nogay jiddi yare temdere nogay jeena dawte sariyaji so alatike anka bamo hala nadu so antawa haltani goddo hala ko bamuda ko ada wawi jukede kasu ande libbi jeego yare
yogabe gollobe de bem ande de holliti lafi andan wonko natto sabe so yimbe gobbe ana yeda hono di kibaruji ciudidi jama ana hani famintende hono di kulleji do able gindo holliti doni blok
be balligu tunke andan be kibaruji mudum e daade yimbe le andan be kibaruji sariyaji leleji ni mi de goddi martin de kumpa jamande yimbe be ana wondi famude hodo woni darde mabbe ko woni hedaade ga wana yotinde hala ko kanneda do beme ande de so yimbe be ana andi torda ko wa yotaade dun yeso sariya de haltude alaaji himbe ko be njidaayi andinde jamarnde wonko be jabata waddi
hono wadbe di golleji bondi ana waawi jukkede ko warta milongaaji noge ceganso noddama suudi kiite dum ko hollite hore be gobbe
sidio tamani do faba munya gouvernement leydi suede danemark suisse republique tchèque et union européenne
Grabia yellow nele kireduji to nokuno dirter yam foilele lamu mudo nokobe nodiri do sangare jing be quality le odo komin nokuno dirter o kosa ho wona do goto keddido ton wottundo wonno tapude ton dum woni e bihi wakande wonno tapude ton bambari mako kanye ko hetti ton do quality de massi mako dudati sababu mako yam massi o nangi sa e mako wakati himbe do goldita be ndari fa paabo mo le kebay fa ba dem o heddiki le odo kasara gardam faado segudo be gondi lanni natto ko nayi bangal batuy be noddir assise national ko yowi do kabaru no leddi han yewtrede be bihi ko yaata commune nga chapantati ngodi le cercle sego fo anale odo batu gardam fa nyoro mangodo be bihi himbe le idon kanyi en goni barminabe le her kalisiji kew du njaadama kanyi e telefoji wakande bandiji himbe le bombe sumbu nanni nokko noddir tedo fasu debbo kanyi e makana idum le lamu nyoro mango yama be ngorno e mobile dum woni mobile dum noddita merci dessa dan ne ngonno e mudon tu non se di wom tambe kultiri bi wakande be ngadan no bonandaay ibe du wiama mo yibel dido be barmin den hono kalnirmi wakade jolo zugo ma ngadan gonde dartude be odo nokku se krab lo katen kiki dande do kabaruji meden di mi joti on sane hedede hejju jamen dido kabaruji fodo ba hedde do beme am ande to songadi www.residio.org no noddi do wodo numero fiamo mere mere 37321 fande fande fe lo konande do no do e ser yotre meden de ala wodi wassalam sido tamani yotre meden de alkamisari fuddo sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fayotto yo torraji ngatte fiwde sukabe min kala hono kabaru nyawsida o wori habude e makko hono fu suka hani rentirede le odo nyawsotaamo an ali redo acca hakke sakirabe wattu jono doktoro en ban gonde sifada ho yalla hono suka way rentirede odo nyawu fa kebe famtare ngare kede ko mine usman nyaadi buli min pewni on do hen
yawtere
sukaɓe mal andambe kabaru geji ñew kolli tiwir sukan wawi rindede e ñew sida o so sara muɗum ɓe andanaka hunde ko yaawi le majjum ɓe mbi saraɓe sukaɓe an kan yettade le cuuɗi doctoreji ɗi ila wakkati nde ɓami deeɗi so noon waɗama tan jomum ana wawi haɗude suka muɗum ñew sida keɗɗenmo kanko noddirte Almoustapha Mayga yo gollowle suuɗi doctoreur Gabriel Touré komo sifi dow hen
komin gatta arande yo daranade fa rewɓe ɓe ñaw sida woni mubɓen omo poɗɗe antiretroviro ɗe ɗum ko wawi hadde fa geƴƴi ñaw gonɗo le ƴiƴa mubɓen o wata bad ndaɓa suko gonɗo ley reedu mubɓen o sini inniraɗo rimi o jokkina omde ɗi safareji noon waɗan fo jokkina hokkude endu tawe o raɓa e suko o sini suko o wari adna kañumdu hokkete safara nde hakke jonte ɗiɗi yaade tati caggal muɗum woni komin ƴewata kasen yalla ñaw o wala e mum rewɓe jaaɓa sawrirade nde safare jaɓa du wattu fu yaade ƴewde koye mubɓen fa anda adadu ge ñaw o hakke ko woni ley ƴiƴam mum
to santo yimɓe le wonɓe toon ɓe ana gonde wadde immadraji ila talatar ƴaɓɓinoon nde koni fana muɗum faɓe ƴewtuto yalono ɓe kani haɓude e golleji teddanɗi sukaɓe le majjondu immadraji goɗɗi kase gaɗama fewde hono sukaɓe joppoɓe cuuɗi école wonɓe toon wakkandi immadraji ɗi gaɗano nde heƴa pelle société civil en fa yettoyo heɗaɓe l' école kañum heƴaɓe fedde ONG nde ɓe noddirta inde mali fo ana gonno toon ko yaata sukaɓe capanɗe jetton e taton kañum puɗɗiti école le nokku noddirteɗo bankasi le wudde leydi meɗen ndi caggal koɓe gaɗi toon immadraji koɓe noddir back to school le ɓeɗo sukaɓe capantato e jeɗɗonɓe fo yo rewɓe noon capanɗe nayom e jogonɓe yo sukaɓe worɓe ko laati sababu muɗum yo immadraji gaɗaɗi toon ɗi dottugorgal fedde humminide himme e yurmede kañe keɓal le oɗo nokku ɗo kaddi ten kikiɗa nde yo ji jeɗɗira warore
yewtere sukaɓe man fu wonno